alam no kay di lewur october hitani 2023 sakira be hidi be to modom hela de hejuj amen de lindi mangal mu dum fu min joti am sanne mi do ndido hande do umar waygal umar hon nyalirda
mi di selli basu fada cisse
waygal on jora sakira dan le sambe kabaruji
wattu joni en kala hono imad radio ko sukab jokol be gonte wadde do be me ande de tiagal mudin be botu modo sukab jokol wombe le lefol sa hengil dum fuddi aljumar jabbe non de lengal lure bamako de koni fana modo fab jowto tit allahji ngodde lefol sa hengil no be kani to tirde hakkilaji mabbe tiagal mudin jara nokku no dirte do bankasi kalen kabar suko debbo goto mudino ton telefoji garanti min red birki sembe chalbi
lewru october ndu yo lewru himme yurmere guleji ana wondi jokita to faham
non wori alisi se micciti de wir suka be don gonde wadde imadraji di do beme ande to homu fano wondi fabirade goddo no wawiri
odo hakkile ka suka be jokolbe hewbe le leede amendi ka yetti dum sanne andan be kabaruji bilide nedda ko do ana narda jamande jokito di do guleji fa bedro den fam kedden ko kwanjara heban en do hendo festa mo musa masu ko sita sidibi
rezo su ngaydi na jogoni jokolen be nafa sanne hakkilo kango jimi kante noto to rezo su ngaydi sanne pabondral be leedi mali don e don soni goddum jibaake hen
e les réseaux sociaux
beme ande den ana jogi nafa sanne do kabaruji balleku en nanan mudun watti fu sumi yidi o kabaru balleku ni watti goto tan mi heban milioji fa heewa ko fabta an hunjide torraji
régler des problèmes
jokolbe yogabe holti wide hankasin pabondral yata fe tiagal réseaux sociaux ngaji di
réseaux sociaux
beme ande den ana jogi nafa sanne ko nari bangal yidum kabaruji sabe dun yaawi watti fu son nawat yotti gen su dotrat ses kom do suta jum ana lafa jijan so alfam yi okaba e bem andetan ni watti godo me heban jijan me hokka jum bem andeden ana faabo jamaare sanne
e wi dunke en kabar ne daku odo sifa pabondral na han yettede kedan na wi be rekul bali o sociologue
ya deja
yimbe ko heewi hannen ana hasinin e ballegu fande me faame sona toraj me be yedede bem andeden watti fusa yidi kabaru ballegu de bem andeden dun ya hebde lawol fe bem andeden ana faabo amen handen hebde ballegu juude tiagan lede
net plus ou moins étranger
dan hultinde tan réseaux sociaux ngadi soni di nawtrama le anya lobbo in baawi jaati weltinde adnarundu no fevri
odo bay tutu hakilaji modo fudo dido kabaruji do beme ame ande to na ludo kont twitter kautal goobo forum panafricain de la jeunesse du sahel ka fuddi aljumaare noga lewru october ndu bamako do
awo fo fi ali sisi ko ni fana o do botfab yoto yelon sukab jokol wombe le lefol sahengil fo kan hawrtinde homo fu hokka hakkille mudun no tidallaji di ngori lanni o do bot yo pelle dun de no det pan africain gonde le leedi me di kanyi le tiagal leedi le lefol sahengil fa kebe famtar kebe mamour sama seko e sita sidibe
fawde tidallaji kewdi ido watuji di hono fu jeunesse yiri kabar mudun ndo woni sisli kawrta dental jokolbe runde afrique burkina cote d'ivoire guinée tchad et sénégal yo sabi be njidi holtinde bodo mabbe hinnade ti allahji le sahel ngel no holtiri ibrahim djawya kuy hore djof fedde landinonde
le forum
to batu ye tiagan kuldeji kewde dime mati ko wattel lefol le sahel ngel non handen wat yottike handen ko hande accir wadde halaji feeten di golleji enen sukab djabe lefol le sahel en holita hakkileji meden lam ko lede meden be
harube be holti wede dun do sababu lobbo nande jeunesse o bangi goto dun latto sababu ilaji kewdi yaltine bangi goto dun di latto honni anyaji amadin
min som lamdama mi wa sugabe jokolbe jodde leede lefon sahel ko tewta hannen do dokkundurgo juude yalla leede meden ana heba hunca hore wat yotti hannen ko sugabe jokolbe leede bale fu an han dokkundure jungo jokka hajjile goto ko hunjinta e hore
progres
gutuma ko rundo afrique e madraji habo runende ele kurnu noga e gubo kabaru ndenagu jam yirewere lifu leede de yodun golleji guddi ngada dili kawrtangal wonko hawra e dum dun deddo grede fuf
imadraji fa haba kabaruji peneji jiltinteedi ka conseil communal badjangara non wadde golle mudum faam
be bi ko ni fana mudum fa jaw yalla no be kan fiwtirde e waydinde nagu ko won le nokku mabbe o ali sise fa kebe famtar kedde mo kanko no dirti yakuba kuyate yo kanko laami fedde sukab jokolbe to banyagara to ko ma sifi do hen
ona mi la
mi jandi de kuteji kabaruji de gomdina yalla sukab jokolbe an heba famtunde jamaare de kabaruji gomdudi dungu na ke sabe hanne so tsugab jogalbe futte o batu yalla ben heba hokkude jamaare fu kabaruji labude de gedde fola mudun hunne fu wawa natar sabe so jamaare dewra nato godun son walani kabar yetteden fu tawe kabaruji labude homo fu ana han hebde kabaru labdo
way galo min jaram pankasi le yontende yirede to suka debbo goto mu inowo telefone ngaji bondi
non wori alisi se mbiya ko nayre bangi telefone ngaji kanye fa yotto yo kaki dun ordinateur ngaji ko nande mudu fu dun golle makko mu noddire maria somboro fa kebe fam tal kedda en kanko Adama Dile Togo ko hebini en to bankas to do faccitan Mamadou Sama Seko sita CDB
e do dubi mako chabantati e goo Maria Somboro na jeya sege le cercle bankas lam bonyagara o do golle mu intingol telephone na nafa mo sanne e wi mako
mimine mu ina telephone e ordinateur mi hebi nafa mawde e ngal gollal le ñol mal mi dama mu ina telephone ngal joy yaade jeegon samoji nga ordinateur gollem ana bobi sedan mi dama mu intunde tadima nay le ñol mal
wadi sudu ina dun tukalel Maria berenam famu edo mu intingol ordinateur portable kany telephone portable bamako do e kilomako golle wala mu hertanan tan worbe on darra rewbe fuf tekkinde kumul
min tewtir homo fottino famu wi gollal fu gorko ma wadda adna debbo an ma wadde do gollal fu bamir rasobe a heban nafa mudum
wakar jun o kanko inna galle na jogi atile ngaji didi mu intingol kaki informatique
do nawta yewtir am minimag wagalo do nyaloma hande odo beme ande to sukabe worbe kan rewbe hewbe na teke to kultobe wiide hudu han wadere yelar hedro gorko madana du debbo ma
non wori alisisi yoga teki titobe kullitiwdi dun hakkille lobbo non ka sukabe be tinno be ngatta hakkilaji no halaji kalirte ton kanye no golleji dido on gori fa kebe famdal kedde mamour sama seko sita CDB
yoga be hultibide nawturade kulentreji jeteedi do rezo so ngaji di sato wana fe hunde munyunde buru fuf wonande bamondirbe hakkilobe do jokolbe ko buri hewde kinotobe hukugol dedo kulle de andana de san kambe sosologam be hawti wede yo alhaali jogi do sembe sanne wakat jondo sabi kasine jamarende bur fufu wonande bamondirbe
dum wala le fina tawa meden sugabe ko heewi handen anado bem andede anan nan di kulleji dum moja e mebbe sugabe ana wada di kulleji yalla worbe ana yida du hen ga dum wala kulle ko moddi to halade gonga
fuje tanjugura hulti wede nawtarade di okulentereji di wana hunde wonyande ko mondarra jokolbe yara dun jam jam
nafa mudun nadana wadde le suudu mudun tafe goto andina dun torraf wala mudun kulleji fugo halta do bem andede neddo hana nangudo sobe sa yoga majji wana gonga huune gon an wana nangudo hakkile gorko goto ga tawan nangata hakkile worbe keddambe huune fuso haade hadde mudun dum buru wodde
kanko dunke neddo ko holti wiide neddo ga bawde mun tan waawi wadde bangal renude dewgal ko burata nafude kay e wadde kaltidal
le hal amen tarik nyalo hande o waygalo min kalam hala mobil koto bomako do nodirte do duruni e bomanankore
nono wori alisisi en biyan ilitaani 1957 dido mobilaji banguno ley o do nokku dum latik sababu dusu yimbe le hewbe kanji jaranno lekkola kuntiranno hajeji mudul le on do wattu hodo wadi so dum nodira duruni hoddo nafano le on do wattu kedde mo kanko nodirte do Modibo Camara yo kanko secrétaire général fedde dornobe dido mobilaji nokku nodirte do badjalan kany e kati ko mo sifi do hen o yomo donna no il hitane 1990 fa yo titane 2017
mais avant la création du notre ron dongal transport iude ñum yiram bugu do datul kati fangude badjalan tati di yotade bamakura bulbana tacude lawi jandide fa yotade luma ko so tagal mu dun tagam wiide puccundu natadi anani dun yewte wattu 1956 woni ko durun di anyam pamam hitane 1957 dubi tati fadde bamtare leedi di durni ngaji di puddi donnede bamako datul bajala o do fudde nyongiram buga jatrama hono terminus glanden dun fa do gondo do no wurdi den na budi joy yobateno ido mo blayde no ngordi dun inde durni yude 1957 yotade hande
dun nabata en briki sambe chaldi waygalo mi kalam nyalom hande o kabaruji bilidi e championnat ronde europe dum won 10e journée jaram to espagne to kikida ko solando jebi barça kany atletico de bilbao ngaran hebi ngirde sen jari to italie to dule 9e mabbe journée o wattu jono milan ac kany juventus kany ngarta hebi ngirde wakkar sappo jitti yamde so jabbiri masilimaaji chapande nay e joyi sen uri championnat italie to en jaran ligue 1 dum won to france to lyon kany e clermont ngaran hebi ngirde wakkati sappo jitti yamde so jabbiri masilimaaji chapande nay e joyi
yambere ballon d'or 2023 odo ana wondi battade
non wori le 30 lewru octobre ndu hono kebo ballon d'or woni ballore kangende halte nokku no dette de paris hanbe lontude mo kanko no dette karim benzema jaddi le di france ndi o dum woni kanko kylian mbappe lionel messi kanyi erling haaland
wagero do mi kaddate kabaruji amen di kikit hande
non wori do ngarte haddude kabaruji di alisi sembe sukabe jotibe kala do mbawi tawede le mali fu e mangal mudun